wakati Isa wonno der duniyaru ne wonno yigiraabe dubbe e waybe dubbe Isa wi gide waybe mo du anebe torrata do wakati Isa wonno do legal palangal wartaki no du anni waybe makko o wi baba am yafa be gambe anda ko be gatta Isa no yidi yigiraabe mum fu wada hano kanko ni maydi makko do legal palangal jiddo fu wada ko boni bandu wakati o du antono waybe makko du aneke en anendu gam anendu ne ngodi zunuba ne ngidi ya fede te en ake o loti berde meden anendu en waybe makko gam Isa no yidi ma no yidi gida o kanko du o yidi yida bandira madu o yidi gonda e bandira madu daru natal jungo nano worbe dido be akki hamre be poti Isa yida gokina ko boni do ko boni tewta gada jam nokku fu o yidi balle bandiraabe men du do natal jungo nyaamo ne ngiya gorko gon no yidi sawrude goddo gorko o anda o gambe kawta lenyo ganno andi ke Allah yo lobbo gam dum wadi no wode wobbe.